Yesebu.
Waluwa na maulide awa gatari marunji.
Era.
Abana babiri. Mm. Awa debambi batambulida kugali. Bafiri dewo motoka. Bwe batomere de awo eruka. Kakati abana wano kuliko Philip Waigoro. Awa emyaka 13. Ne Pretty Mulinzo emyaka 8. Era ababadde munange. Ababadde. Bawekeddwa ku gaali bafiridde ku kyalo Kasoza okuluguudo luva Eikonia okodda Nawampinti mu disitulikiti y'eruuka. Motoka Isuzu Elifu namba UAW08M emunayiweremeredde ddereeva waayo bwetyo n'ebatomera. Kakati omwogezi wa poliisi mu Busoga North ye Sam Lubega agambye nti ddereeva abadde ku misinde mingi era bwatyo n'ava ku mukono gwe n'alumba ku mukono gwe babaddeko era bwatyo n'abatomera ne bafiirawo era n'oluvannyuma adduse. Ate jo emirambo munnange gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro awo ekiyunga e Kayunga ndoza.